dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ubifuriza kandi kuryoherwa na programu z'ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi umunyamakuru w'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yasuye intara y'Amajyepfo y'u Rwanda areba uko ibibazo by'abaturage byifashe. Eric mikoroni yawe.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi badusangira ijambo ni Eric Bagirubusa basuhuza. Dusangira ijambo ya none iragaruka ku murundo w'ibibazo bishingiye ku masambu mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu Majyepfo y'u Rwanda. Hari imiryango isaga 10 ivuga ko imwe muri imaze imyaka isaga 80 ituye mu butaka bwa hegitare zirenga 30. N'ubutaka bivuga ko bwari ubw'umutware Sehene wigeze kwategeka hagana mu 1930. Abamukomukaho bivuga ko bahunze muri 59 kubera amateka yaranze u Rwanda. Abari mu masambu bivuga ko bayatsindiwe ndetse urubanza rubitegeko mu 2014. Magingo ya rero biracyari imbirimbiri guko hasigaye hitabazwa inzego z'umutekano mu kuhavana mu masambu. Haracyari ihurizo ry'aho bazaberekeza twasuye havuga iki kibazo.
Moraho amakuru ko biruka
biruka nganyine bara usuburiya
bariruka barahabutse
moraho
se
moraho
yego
eh
bahabutse kubera ikese
kubera nyine ngo umugabo waburanaga hari harubu ubwo bagize ngo niwe bakonye bahita birukaye imambo.
Yarabahabuye se?
Kuko babonye abapolisi nyine barirukanka bagira ubwoba. Ubwo bagize ngo ni wowe nyine impamvu bigende.
Bagize ngo n'abapolisi bagarutse?
Niyo mpamvu ubona bakina.
Abana? Umupolisi yaje?
Niyo mpamvu ubona bahise birukanka. Neza ko mukingiranye umuntu.
Mumeze mute se?
Ndabona turi aho.
Niko, ngende umunyamakuru. Ibibazo mufite hano kuri aka gasozi byagenze bite?
Ibibazo nyine dufite nuko baje bakaduteza umutekano muke. Badutezaho umutekano muke, abana bakajya biruka, abakuru bakiruka. Ubwo rero nicyo cyabiteye.
Bandi babateje umutekano muke?
Abaje hano. Nge naje asanga nyine baje, abana bavuga ngo baje hano ngo haje abantu batabaze. Ubwo abana bakirukanwa ku musozi abantu dusanga birukanye.
Wenda uretse abana abandi baturanyi bakubwiye ko abo bantu baje babaza iki?
Sinababajije jyewe, naje nsanga abantu bagiye. Nta muntu wo kubaza ngo agusobanurire. Kereka nk'abantu nyine bari bahari nyine babaga bashitse ubwoba cyangwa babasore. Ubundi abantu bose babirukase ku musozi bagiye. Nta muntu wari uhari.
Ndumva utari kunsobanurira neza byatangiye bite no gutara.
Oya gutangira nabwo navuga ngo byatangiye gushya na gushya. Kuko nabwo nari mbari jyewe sinaje ngo mbabaze nta muntu ari kubaza arengwa gusobanura ngo bimeze gushya na gushya.
Waraje usanga umusozi wose abantu bagiye?
Bagiye.
Wabyifashe mute se nk'umuntu
wawe? Nanjye nahise nigendera sinaharaye. Nta muntu wararaga hano.
Gute se?
Nta muntu nyine wahararaga kuko nyine uyu musozi waho wari hari abapolisi. Ntiwabona abapolisi baje abana bakirukanka ngo urabaze.
Abapolisi se bari bazanywe n'iki?
Ngo bari bazanywe n'uwo mugabo ngo kwabutanga ngo uburane aka gasozi.
Agasozi mwagatuye ryari se?
Ngewe se ko naje hano amashati nyine ko naje jomo ndi ko ufite abana batatu. Ugiye ntabwo nakubwiye uko naje hari abahapfukiye n'ubu bagihari nyine bahasazi ukuraho abasanga nyine babikubwira neza. Urabona bavanyemo bamwe bajya kubafunga. Bagiye kubafunga abandi nabo barirukanka ati natwe batagaruka bakatujyana. Natwe nabwumva nabwo twari kuharara. Ariko baraje gusa nk'uko uje nyine abantu bonye nyine utungutse gutyo ukaza gutya ukaza ukinjira ukabona barakinye. Niko n'abandi barajyaga bakunjira mu rugo bakahita kwambika amapingu bakahita bakujyana. Niba mbonye abana bagize ubwoba bakirukanka kuko bababonye.
Umuntu se ndabona mu bafunzwe urampa makuru ya nyayo ninde?
Ni baraguhanurwa barahari bafunze. Barahari kose ntugire ikibazo.
Aba barimo?
Ah naye kano gasozi kose nyine karabura n'usibye ko naba hano.
Bana muraho.
Buraho winje bagira ubwoba bagakina. kubera ko yuko nyine barajaga nyine no kuri ubonye tungutse twari tumeze ubonye ko ese bahaguruka bakasiga ukabona baragiye
reka dukomeze ubanyirike
muraho ego amakuru
Uraho se?
Amara neza.
Ego.
Amahoro.
Amahoro. Ramutetu.
Kamera kamera.
Ego. Uraho naima.
Uraho.
Amakuru.
I'm going to go to the house. Noneho twebwe turavuga ati turahaguruka tujya hehe turayimpunze hehe mu gihugu ubwo bahise baza ati nimusohore ibintu mu bijugunye hanze
naheza mvuga ngo bahise baza uravuga ariko ari bande
abo bashaka amasambu nuwitwa Ntaganda na Rwabutanga nibo badutera noneho baraje baza bavuga ati nimutuvire mu butaka twe dukababaza tese twigize tuburanira hehe Nimusome impapuro zibanze z'inkiko ziva hasi twaburaniyemo bo bakazibura bakazana ingufu zabo noneho bakaza badutera ibintu by'ubwoba baraje kuri 11 haza gitifu w'umurenge aragasanga nta bantu bahari ati none se kudutungwe harabo yahasanze ati kudutungwe ati nange bari abantu baje biruka baza bantungura uringe kubahesha ibyago ubwo bwarakeye ati muzaze kuri 12 ejo muzaze mwegerane babaremesha inama muzavuga ingingo mwumva namwe yubaka twagiye kubona tubona baraje bahamagara atabatuye hano ni mwegerane baregeranye baravuga atabatuye hano ni bande barahatonda bamaze kwatonda ati kitugenza tuje kwabwira ngo mutuvire mu byacu mwe mwaratsinzwe ati nta ufite ijambo nta hantu basomaga mu bitabo ngo badusomere ntaho ni mu mutwe babivugaga Ati nta ufite ijambo ikintu uwo muntu bavuga ngo ni umuhesha w'inkiko yakoze yahise abwira ati babasore twazanye nimwinjire mukore hano haguru hari inzu y'ibati y'umukecuru bahise binjira mu nzu ngo nimusohore ibintu mujugunye hanze ubwo twahise havuyemo umusaza uwo twafunganye ati ni intambara mwagarushye he muje kudusohorera ibikoresho mushibura hanze noneho umusaza ahagaze ku muryango ati nukuri nimwinjiramo iraba intambara nyine iravuka ubwo abantu bari naramubwiye ntidusomere impapuro saho twaburaniye cyo kuva ku nkiko zibanze bamaze kumubaza gutyo arabibura asoma ahantu hejuru bagiye kugira icyo batanga hejuru mbega ku nkiko zo hejuru ubwo
kugira icyo batanga turavuga ko baburanye mudahari
tudahari yewe sinari impari
cyangwa ubwo bari bahamagaje kujya kwitaba ntimwaje
twebwe ntitwajyayo afite abo baburanye nabo bataburanye
kuki mutaburanye
twebwe ntabwo twaburanye kuri 19 niho twagiye gufungwa baragiye bajya inama tujya hanze yahise asohoka hanze asohotse hanze noneho baramubaza ati none se hano niho haciye umushuru shefu honyine hariya haciye abana bari abashuru shefu ntabwo baraza gusenyera abatuye muri ubwo butaka bagarutse kuri 19 z'ukwezi kwa mbere bari kumwe n'abapolisi 10 banza n'abatatu nta wundi muntu bari kumwe ubwo uwo bageragaho kwari ukuyagara bafata bashyiraho amapingu abandi bayagara biruka gihe bari babanje gufata umukecuru wari uhari ahepfo bamushyizeho amapingu bamushyize mu modoka gihe nagiye kubona mbona nanjye bangezeho bahita bankubitaho amapingu ndetse abo babisambu hari n'uwaje kumfata mu izosi hano undi ahita afata ku mutwe ngo ziba umupolisi nahita afata gutya ahita anyambika amapingu aragenda ashyira mu modoka haza uwo musaza nawe basigaye bategereje nawe baramufata bamaze kumufata ndetse baranamukubita ubwo araho yanga ko bamujyana baragenda umusaza nawe bamushyira mu modoka we yagiye anaryamye uwo anavuga ko yapfuye hagaragara agiye n'uwo mukecuru twicayemo turi babiri
icyakurikiyeho ni iki
tugezeho baradufunze bakajya batubaza ati ntabwo mwemera kuva mu by'abandi ati rero turabivamo tujya hehe ko dutuye turi abanyarwanda dukaba dutuye uwo nawe akaba afite gakondo yiwe yaraje ari umushuru shefu uje kuyobora twe turava mu byacu tujye hehe ko turi abanyarwanda mu gihugu nawe akaba ari umunyarwanda atuye afite gakondo yiwe atuyemo yaraje ari umushuru chef
umuhamaze igihe kingana
jewe navukiye hano kuri uyu musozi
ufite imyaka ingahe
fite imyaka 56 aha ni ubutaka bwa gakondo bwacu icyo kora uwo musushuru chef witwa Sehene uko myumva yiye nayo ntaravuka ngo yaraje wamuhaye kuza kuyobora ahitwa Runyombyi bahitaga sushofiri ngo yategeka
abone no bashaka ubutaka n'abana be
ngo n'abana be n'abuzukuru be
mufite ibyangombwa by'ubutaka
hey turabifite
ubu mutuyemo
turabifite ubutse ibyangombwa by'ubutaka turabifite
uretse yuko hari bamwe bagiye babifatirwa kubera yuko nyine abo bantu bashaka ubutaka bari baragambaye hari uwitwa Ntaganda akaba ari namwishwa we witwa Rwabutangara Imoni akaba n'uwitwa Twagiramungu Yohani n'uwo bitaga ngo Prionza Sumani ariko akava yuko ngo ari uwo kwa se wabo wa Sehene
none si umubajije ubutegetsi bubasubiza iki
iyo tubajije ubutegetsi bwobwa ahubwo tubona yuko ahubwo bwatugurishije kuko butanaza ngo budusangi nkame yatwara mutabaje turavuga ati nyakuwa meya tutabara uturenge twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi perezida byari Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano n'iziri hanze avuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
abo bababwira ko ubutaka rw'abo bo batuye he
hari utuye ngo ahantu ngo isobu uwa muzukuru we atuye Ingeri abo bakaza kutubaza bafite aho batuye witwa Rwabutanga atuye Ingeri
bakaza kugaragariza agasozi bashaka
vuga ngo urabona reka mbaze nkwereke aho bagarukije ari uwo muko bavuga
bavuga ngo
zirango zirahara hepfo urazibona hari hari mu inzu itaruzura ngo nizo ngo badashyiramo izindi ngo zose zinyura hano kuzenguka no zose kuri umusozi umeze ukazenguka kuko akanyaruka meze kozi bava kuri umusozi wose ngo ari uwabo ngo bagomba kutwara ngo bose ngo yara waru iko bo bavuga
eh wa musaza n'uyo
eh ni wo ngo
Ni wona bashana kugenda kubera
ukuntu bamumugaje.
Bamumugaje? Ako biri gukabya. Ariko
n'umuntu
yari amapingo bagenda
bagaragikabya. Yego. Nitwa Eric ndo munyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika turi muri bibazo byanyu by'amafaranga bimeze
bimeze ko bimeze ko bwo ntibemo kandi uwaraje ari umutware kwa bantu basegukuru babukiye basegukuru zihe babukiye n'abasegukuru badahita nabo babyenye abasegukuru bahangaha dore icyo ngo yasegukuru ze dore uwo muyenge dore uwo Uwahani mwitungu kwa sokoku. Na wa musenye. Ili ndi dure njiye.
Zubu ni ngobara wafunzi?
Haa.
Na chibazi?
Najie kona. Mani najie kushaku watu gina mkwande. Mgondaza njeje. Mumu hora hepo hali. Pati muna bjaachisi. Wachechu wa wose. Hawabosi nanu. Na wachechu wa ruguliri. Mgondaza. Hanumwe nabonye ndazanza niruka nagenda hinga n'urubwatsi niruka nkagende namenye uko bimeze gende n'urubwatsi nyinjiye ko nabona abapolisi babiri mu maraje hagaze ku muryango hangu undi araje hagaze ku hepfo ubwo batuye hasi kirajuru ngo tanajya koze mugabo nuko nari umusaza Ne muramba mushaka iki ubwo muri umunota niko nabona haje batandatu babaye umunani ko yamfashe bantuye hasi maze kuntura hasi ubwo sinzi ko umupolisi wari hepfo yanjye ubwo bari bambaye inyuma hano gutya nari mboshye amaboko ubwo njira guca mukubita umugiri ikubita hasi umunsi umusirege rwa mutinda ntarwana yego kuyese nakubeshe biye migiri bizishi ya kugeza ubwo bakiri nkimbwa baranjyanye bagiye bashyize mu modoka ubwo bahise babahamagura bagiye babiri bari bakandagiye hano bagenda bahagaze bandi babiri bari bakandagiye hano
ntabwo uri gukabya muze
oya twari kumwe ntabwo bari bamukandagiye
ndakabya si kimwe wabaze n'abagenzi ba bose bakubavuga ngo se nguriya musaza ngo araho genda mu rugo wese nguwo muvuga ngo uno munsi harimo undi umwe bakandagiyeho abantu ngo se nguwo umwe wa musaza yitwa mu nzu rugo
waba ufite imyaka ingahe
yo 38
wavukiye hano kuri aka gasozi
kuri aka gasozi dera turahanavukiye hepfo hariya dera hariya ngo mumubona ngo
none ubutegetsi murabusaba iki muze
icyo gisaba ni ukuturenganura kuko impunzi na perezida aravuga ati impunzi nizitahe mu rwababyaye none se ubu twebwe turaba impunzi wa mutware we turahungira aba mbere bagiye bajya i Burundi bakabakira none ubu ntawe ujya i Burundi ubu se twebwe turajya
Muracyateze amatwi dusangira ijambo murumva Eric bagira ubusa ku wa mbere tariki ya 12 z'uko kwezi kwa kabiri iki kibazo cyahuruje inzego z'umutekano n'iza gisivili zijya kumva uko byifashe uyu ari mu batanze ubuhamya avuga ko inzego z'umutekano zabyitwaye nubwo zajyaga gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko undi wumvikana muri iri jwi ni bwana Meya Francois Habitegeko wa Nyaruguru
hanyuma ntabwo
mwabogeje gutanga ubuhamya agiye kumutanga bakamubuza kuvuga bakamufunga iyo bareka ntibamufunga bakumva ukuri ariho bamufungiye iki ntibamufungiye ko yo bumva ari buza n'ingingo
Wow.
karuka ngo urataka ngo utabarwe nandi ngo abanyamuhambara ngo nigice kuri ngo tabaza barundi ngo niwe muturanye naraje kumwe namba inshotera kwa bakecuru ngo rambo rugo boshi boshi naraburambuye koko banshira ha makindi aya ngira ntese murame muranjyana namba igusaba kugenduza n'imyenda ngura ha makindi nyaga ngo gende yizane guri kwa makindi cyese nabo no kwemeza wa mpolisi wa sinje ngo no ko cyana mu modoka cyari bana wa polisi babiri kagenda yo ku modoka nguri nguri bije ese burabana uwa ngoshe buri cyanze cy'imbaraga z'uri modoka cyiri zawo yakase hano afata hano mu ntege ajugunye mu modoka cyane n'abaturje ndavuga nti mwami wanje mana iri mwizu ibi bintu birebe kuko geze irande ubwo naricaye muri iyo modoka mbwira na mugenzi wanjye nti dore namba y'ubusa hagatenge namba yarambwiye ngo imyenda irahasi ariko ntiyahagutse ngo agenda wumva ngiye gutyo ngiye nicaye ndi mu modoka nituri numva ari ibintu byandenze iby'umubabaro ntabifite nsigaye mbwira imana gufata kubona nashyirwaho amapingu ngana ntya ndumva birenze uretse imana ubwo ngubwo naricaye ndituriza umushoferi araza ngo tateye ngo rukibigango ariho agongera ngo rukibigango ngo arabonetse ngo imana ishimwe kuva abonetse ubwo nagiye kubona mbona umuzamu bazanye nawe bamushyizeho amapingu washyizemo turicaranye nkumva ngo nagiye kubona rwose umuntu ahisha amaso y'abantu cyangwa akanabeshya ariko imana ndibeshya nagiye kubona mbona bamuzanye amaboko bayaboheye inyuma amaguru nayo umwe afashe kumwe undi afashe ukundi bakurura hasi nk'umutumba kurya ubu n'abana bagendera ku mutumba barateruye barazana bamukubita n'inkoni yari yitwaje ko ari umusaza yagiye kwahiza inyuma ye hari umupolisi ugenda kumwe ngaho ahantu nababariye numva umubabaro urandenze numva ijuru kuguruka no kwihita birananiye ndavuga nti we mana ntakwihangane barateruye bashyira mu modoka maze gushyira mu modoka hirya na wa mudamu umusaza asanze imigera mu modoka asambagurika ndetse n'umupolisi wicaye ku ruhande arakoroka ikwita hasi kubera imigera ariho asanze ati ubwo bagize gutya y'amaguru barayegeranya bahita bakwitaho amapingu turagenda abana basungamirije abantu bose basungamirije kugira ngo batujyanire ntera iwacu irazamuka igeze mu kabuga kuriya musozi hirya irakata ngo nimugende ngo aho mwijyayo ngo ni iwabo turahuriye no ku munini turagenda tugeze mu ikoni hakurya aho umusaza ati nimumpe amazi mutima uriho uranja mu kanwa yanabwiye abapolisi nti nimuhagarike imodoka tumusabire amazi ndagenda ngeze inyaruro hariya haruguru duhura n'umwana avuye kuvoma nti nimuhagarike tumusabire amazi ntibayihagaritse b'abapolisi bose imana nisanga mbeshya izambeshya bose niko bakandagiye hano ziriya nkweto zabo uko akaryamye arambije bose bamuhagarikije turagenda tuhageze twebwe baratwinjije mu nzu abagore badukuyeho amapingu bahunabeshya navuga ngo hari umugore bakubise ngo nimugende muri hariya umusaza barakebye bashyize mu buroko bakamara kugera mu buroko imigeri ngiyo tikutikutiku yana ati iyo munda asa
tukira mukeze ko wari mu buroko bwawe nawe ari mu bwe iyo migeri wayiboneye
imigeri ni icyumba kirimo gutya umuntu yaba ariho agukubita ko uhazi kumuniza urahazi ko ari kumuniza badushyize muri irya sare irimo ibintu n'amamoto n'iki byo bafashe byose barundamo abagore so niho badushyize
nyine se ko mutari kumwe wabwiwe n'ikintu
nabwo hariho ataka
nabwiwe n'iki ko ari we
ariko ntabwo urumva waba uriho uvuga ngo akuyoberwa ko waba uriho uvuga ngo akuyoberwa urumva agataka nyine yanataka
urabona umurava
abari hanze y'ikibazo nabo hari byinshi bibaza
mbanje gushimira ubuyobozi bwageze ahangaha kuko abaturanyi b'abantu twibaza amaherezo y'ibi bintu uko bizarangira mbega bikatujya mbega bikatuyobera bikaba bigaragara yuko koko ndamage n'abagobokeshejwe 12 batsinzwe kandi mukaba mwamaze kuvuga ko urubanza rwabaye itegeko byanze bikunze bagomba kuva mu bya bene sehene ariko ubwo ngubwo nk'umuturanyi wabo nagize ikibazo ngira ngo ahari mu nsubize kandi birashoboka ko bashobora kuba baratsinzwe kubera ko no kutamya kuburana bari bafite n'ishingiro kuko twe tubyiruka na badata babyiruka twababonaga hangaha tukumva babaga hangaha tukumva ko niho mbega kugisekuruza cyabo na hangaha ariko baratsinzwe nyine kabigaragara ko ubu ngubu bariho baba ahantu hatari ahawe
senewe niyabaheze ntabyumvise
mbyumva mu mateka yewe kuko yari umuyobozi kaba nabaza nti se koko bano bantu ko batsinzwe arerekera hehe murabafasha iki se barahunga ise barajya hehe niba nta mikoro bafite murabashyira hehe
twaracyumvise biratoza cyane kuko kuva twabaho twebwe tuzi yuko ariyo gakondo yabo kuba rero ubindi se niba aratsinze ibintu byadutunguye kuri ariko nta waruzi yuko ubwo butaka bwaba ubwiwe noneho bitewe n'ubujiji bw'abaturage rimwe na rimwe no kubipinga bakabura n'amikoro ibyo byagiye bituma inzego z'ubucamanza zifata ibyemezo bobo bibiri mu giturage bazi yuko nta wabanyeganyiza kubera yuko bazi ko ari gakondo yabo
mu buryo bugoranye ijwi rya Amerika yabonye ibyangombwa by'ubu butaka bibitswe n'abatsinzwe aba barega bo ntabwo twabonye bwanaha itegeko yizeje aba baturage ko azakomeza kubafasha gukurikirana ikibazo ariko anabasaba kudakomeza kwigomeka
ubwo rero bazaze nanjye nabo yandi ku ruhande reka rwaba ngaba kuko nibo bafite ikibazo abaze bafite ikibazo aba nibo bafite ikibazo noneho bazaze twese jye nabo twicishe bugufi imbere y'uwo muntu tumubwire ngo kabyara we baduhaye akabanza tugaturana hari noneho twumve icyo dusubiza ariko ntabwo uzagenda umushyiraho itegeko cyangwa umushyiraho agasuzuguro n'ikiburi nka kiriya ntabwo bizashoboka sibyo murebe bicishe bugufi ahubwo noneho nzahamagara abo bantu naba mbahamagare twongere tubisubire mu miryango njye noneho mbabwire ko baturanye ko babanye na kera hose n'akaga kataraza sibyo emwe tunarebe niba ibya mbere byashobokaga by'isaranganya bitakunda ariko ibyo ntacyo nabizeza hano ni ugusaba ntawinyuma umwima hari igihe nzabafasha
ni nabyo yashimangiriye itangazamakuru
abaturage ikibazo bafite ni ikibazo cyo gusobanukirwa n'amategeko niko mbibonye kuko baraburanye baratsindwa barajurira baratsindwa bigera mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe ubanza ruhagarariraho ntibajuriye ntabwo bitabaje izindi nzego nk'umuvunyi rugeraho rero ruza kuba itegeko rubaye itegeko rurarangizwa muri 2014 ariko kuva ubwo basa n'abanze kuva mu byo batsindiwe bigaragara mu by'ukuri nko kwigomeka buriya rero abaturage ashobora no kwigomeka atazi ko ari no kwigomeka cyangwa se atazi n'itegeko icyo rivuga icyo twagerageje gukora rero ni ukubasobanurira icyo amategeko ateganya kugira ngo bayumve bumve ko umuntu nawe watsinze akeneye ubutabera ikindi rero ni amakuru yari yavuzwe ariko yo akavugwa mu by'ukuri adafite ishingiro n'ubundi twari tuzi ko adafite ishingiro kuko twari twabikurikiranye bavuga ngo polisi yarabahohoteye ariko mu by'ukuri polisi yacu ntabwo yahohotera abaturage b'intege nke nk'aba ngaba ntabwo byaba ari byo ni polisi yacu ni polisi y'umwuga ntabwo ishobora gukora iryo kosa ariko kubera akababaro bafite bumva ahari avuze ati ndabekera uyu ndagira gute aricyo cyatuma yenda baguma ahantu ariko ntabwo ari byo ngira ngo barabyumvise tuzakomeza gukurikirana ikibazo cyabo tugerageze no kuganira n'abari abantu batsinze urubanza hari igihe bashobora no kutwemera bakaba babatuza ni ibintu tuzakomeza kuganira ariko nabo bahawe uburenganzira bwabo
aha niho dusoreje dusangira ijambo kuri iki kibazo tubizeza ko tuzakomeza gukurikirana tukamenya andi makuru akerekeyeho ndabashimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na aheruka bagira ubusa naho utaha
turamushimiye Eric bagira ubusa namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose nongeye kubashimira kandi mbasaba kujya mutugezaho ibibazo bibera aho mutuye aho mukorera naho mwiga hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.